taka mini nyiri Omadiyo Aluongo sepa moloyo nyiri Florinya jadung Kayudi yonge to parola Mama sadora Kieti winyanya mino kinyo Chopireza Kamini nyiri, obadiyo Aluongo sepa moloyo nyiri Florinya jadung Kayudi yonge to parola Mama sandora Kieti winyanya mino kinyo Chopireza Jabe, jagi joji Marito chunya mkwe pile Pacho dalawa Aoko nyatigi kareni lando Kima natoi Adwari buta ese cheduto Yorotie Kaparo, kinemu achakore Nabilo limika inituru huneni waka Masinga niraka wanukendwa Wanadagi Mora echunya esingo wacha Podwarite Kanyiroriwo, perna tereso Kiyera oko jabero yombo ikite kodati Kipango rene hediri ndara Yogi weone Kineno bugini nyari kingi Kodgache Josani, pacha kakaan Lemo egi maodong winja kwayo babana Pinito siko kateminitie Kima bendetin Alamo nigwe dhye nyarkano Ritanya kachie
Nyego gini jok maricho, demondi men kwedogi
nyonga nori ber manega
nyego gin jok maricho te mondi men wedo gi
kicho nyonga nori ber manega
dala wa irit na oda chano na tibendi ngeyo te
onya kendo kina ber alemo
dala wa irit na oda chano na tibendi ngeyo te
onya kendo kina ber alemo.